ya maishani. Nikimpata nitatangaza. Nalia sana, dani atanielewa. I just need one special girl for me.
Ntamupata, yeah. Ulibo.